exclusive from pizza.net.
Bagi go one or two, three things. Bagai
boom,
Sam Ebogu Balundu. Agaia, Mavi Naizia. Okay, the best at 20 Vedera. Stop me Batumba Wanjala. Breakdown ikazongo na mushala. Mati pita tukwena walipadwa. My saint, my angel. My angel. Komandia wa mtima, my angel. My angel. Usani ganga kazuwa, my angel. My angel. Take over Mwariyamba, my angel. Yes, I. My angel. Utumezo ni mtandia. Nga fish fimbi ni garandia. Be, niwe kabino kusendia. Nyozo na nte kunyapa kwendia. Ama ipu ya rivalula. Unimbaula be, ulikasabula. My angel, mukashi mitabula. Temka kusaga, kakusasaula. Uka fola short pattern. Uka mfwesh koko cha spaton. Kwa nivele na mune ufako nenson. Estate, pano ndini linson. Elon shasha pomila. Ulasani kanga kasubola ntobola. Tinsi wa kembo na mgerera. Na kumbu yosi za esa po kwerera. Yes I. Yes I, yes I. Yes I. Okay. Tabesha tuwa nivelera. Stop mi Batumba Wanjala. Breakdown ikazongo na mushala. Mahati pita tukwena walipadwa. My saint, my angel. My angel. Komandia wa mtima, my angel. My angel. Usani ganga kasuwa, my angel. My angel. Take over Mwariyamba, my angel. My angel. Mwona iwe na risanga. Iwe kavira kwa tifia na winga. Mwona efo chitavira mpanga. Mwantine moshaka kutwale mpanga. Kusenda kako shakalale. I think inka chinja nemivele. Nani chakulwa ndesa nguka kama nomo. Mula ndi wakwe watu nalipira lobo. La, nga waisa kumyesu. Kakusenda mula ndi wa yesu. Bari pamba mwofwe bolipalo. I think inevo kakutwala fe kuchalo. Niwevwa my queenie. Leka nkwebe kufwaya wibingi. Uli muche ipinde kutekunya. Vida uva kwa tinga nafunya. Hiti ya tukwena na achirida. My baby doll, my number ida. Niwe fwaisha kwa kwa tikundarida. He love mwanti na isensebula. Tabesha tuwa nivelela. Stop mi Batumba Wanjala. Breakdown ikazongo na mushala. Mahati pita tukwena walipalwa. My saint, my angel. My angel. Komandia wa mtima, my angel. My angel. Usani ganga kasuwa, my angel. My angel. Take over Mwariyamba, my angel. My angel. Yes I, yes I. Foot finger, Ebogu Balundu. Boots VK, okay. Boots Sanduru, Dina B. AC Chapeja Mano. Ba SK, why Mona D? Mr. Mwenso, Super Machaka. Bakai Mo, Mona. Cash Bay, Casanova, Bribe Joe International,
Exclusive from
Pipe, Roma, Abambi, Abambi, Survival Stone.